Na hivi sasa ninaomba nimkaribishe Mheshimiwa Hakainde Hichilema, Rais wa Jamhuri ya Zambia.
ZLatestmusic.com.
I wish ningemwona Hichilema nipige magoti nimpongeze hadharani. Mgombea rais wa UPND Baba Choki anayepinga nani? Asangapya niluvara, as you can see, it took us from nothing to something. Anawapenda vijana, as you can see, nao pia wanampenda. Free education, Mr. City, mwana maendeleo. Just man of the people, na ndo maana mimi na mwindozi. Hata kwa kumtazama tunampendeza uongozi. Zambia songa mbele, echechi baba mkombozi. Oh daddy, echechi cheza nikone. Mr. Peace and Order, we thank you for economy growth. Oh daddy, daddy, ebu cheza nikone. Zambia number one, UPND.
Na mungula chita pretend, show me what you think he has not done. Mwalete la sonte power bomba sonte ni sonte. Akuponte ni ya bombi, padale tuwa la Zambia kuisonde. From border to border, mwalete le Kenya bombe. Mwana ni mise bufusha wololo, pit by pit file kontolo. Dati nkonke nkonke, imwe ndungu ululani. Dati, imwe fyoze fyumwa chitana, lisumina nisoti sana. Ni soti sana, eh, soti sana.
Everything you do for the people of Zambia, soti sana. Soti sana, soti sana.
So daddy, I say, send it to Shane. You deserve the sound. Bali na puti.
O daddy, daddy, eh, mucheza ni kone. Zambia number one.
Watch it and I listen and I soti sana. Ni soti sana, eh, soti sana.
Everything you do for the people of Zambia, soti sana. Soti sana, soti sana.
The reason why I sing this song, this man is true friends of Tanzania.
Peace, security, stability. Of Tanzania is the peace, security, stability of our countries in the region. We do understand that if we lose peace in one country, we are all affected.